Like a baboon animal. I never lose sleep over my enemies. It's my friends that keep me awake.
FBM.
Business as usual. Di Mario, Fefe Bosi, Caesar.
Ekuveli tuka kubu wangu zisi gwaro kofu.
Hey.
Yeah. Muli mweko na jeva ita okule moyo. Panya jeva ito kutamurwa.
Rolex.
Hapsi. Jeva ite mikwano. Evitala. Jeva ita batesi.
Kudofa
isaini. Jeva ita famide. Ne flat tires. Jeva ita emirimu.
Fefe Bosi.
Boba nefumu. Jeva ito umalivu. Ne engine jeva ite experience. Insurance jeva ito butapowa. Oja kutuke bu wangu zika jize siyi za kwela vila wajevu de kazi vele sente mekang desi nchusa habalala we mwafuna mane mwachuka na
jize siyi za kwela vila wajevu de kazi vele sente mekangze desi nchusa habalala we mwafuna mane mwachuka.
Experience ige magezi street ya igirizo kusinga kone college twali kubi janja longa bobali kusosage ziku soka Di Mario kati munene.
Of course, yo, ready since 80s but I was born in 90s. Haters hating cause I'm doing tricky. Blame it on the most high God almighty. Scared of the dark, now I chose the lighty. Atari sorola vino gueva mida muli. Nonya vida la vine bien si te
muli.
Kale siganye mikone minundi jeji. Na yeye sune yuda na boba riba chali.
Mamutwe na yuwa mumata kumugati kwa liko bata. Kusimu tali na data na yenga kira kufata. Harali sali na nkata na yenga chenye na bala kuwera wo. Kuba operation eno sakata.
Katize singi za kuwera vila wajevu. Kazi vele sente mekang desi nchusa habalala we mwafuna mane mwachuka na
yenze siyi za kwela vila wajembu. Kazi vele sente mekangze desi nchusa habalala we mwafuna mane mwachuka.
Oitayo bachari bono babongako. Oitayo
nevi baby no vidavako.
Oitayo
agakuma no gakumako.
Oitayo
azina newezi nilako.
Mama tell me green light good,
yeah.
She tell me say red light bad. Fefe Bosi and Caesar bad. Hey, we are go get them non-stop. Opportunity we have to grab it. If you want a show, Mr. Man said deposit. I know my fault if you have no money. Ready for it, y'all bounce them body.
Okay, yo, into sene chiri na chogo bati fisho. Rapper number one, urabe chitambulisho. Caesar, bano tuba kuwa mpaka kesho. 2023, hakuna mchezo.
Oitayo, bachari bono wabongako. Oitayo,
nevi baby no bidavako.
Oitayo,
agakuma no gakumako.
Oitayo,
azina newezi nilako.
Kajize singi, za kwela vila wajemfu. Kazi vele sente mekang desi nchusa habalala we mwafuna mane mwachuka na
yenze siyi za kwela vila wajemfu. Kazi vele sente mekangze desi nchusa habalala we mwafuna mane mwachuka.
Remember where you got it from. www.